you till I die. Baby Chiman, white in my side, mzuri ya dinani. I know you like Mumbai, uko kama nyumbani. I can buy you Hyundai, haifiki mwakani. Tena ujui poda, wala upaki mascara. Shepu nyuma kigoda, sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama, utole muja de mi vida. Kino cha kufa kanga, macho kama umenyonya wida. Oh baby, girl I want to see. Ah baby, oh, oh girl I want to see. Oh baby,
asa kokoro, oh, 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 kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, kokoro,
anfinye kona,
asa kokoro, kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro.
Napenda Diana, sister Diana, Alima, sisi Alima. Una pigo za kiredi gaga, nyuma laini gama baga. Zigo la kufunja chaga, kifaranga gimetaga. Kwanza mwasi matata, navyo sakata. Yuno taranta, mavikarata, jini makata. Avoni kamata, pichwa nangata, soka samata. Mashowa ni kuwake tafarani. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani. Yeah, yeah, yeah. Girl I want to see. Ah, baby. Oh, oh, girl I want to see. Oh, baby.
Asa kokoro, oh, kokoro.
Asa kokoro, baby.
Asa kokoro, kokoro.
Anfinye konda.
Asa kokoro, kokoro. Kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, kokoro.
Napenda
mtoto na pigo za tetere, usombe kichuma matembere. Bize na ngata kangetere, chuma ni singeli segere. Rupu
hey, hey, hey.
Mashowa ni kuhye tafarani hey, hey. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani. Yeah, yeah, yeah.
Yaba!
Shetani amepanda, kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga, anadondoka. Mwenye nyumba kapanga, koringo limekuwa fanga. Maiti kavuli wa sanda.
Hawatoeza.